olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
E wile I whaailoa mai a se aso e whaiai pā lota mō le pāle menetele, ai fōlinga mai ua a matale campaign a le pāle mia Anthony Albanese I sana asia singa I le tū I mātū o le atunuu lea ua mai ona I asia sia I le setete o Queensland, ua I a fōla fōla inai I a se whesoa swani le mālo tele I le toe whaaleleia o le auwala tele le Bruce Highway. O le aso anana fina whaalia I le pāle mia se whesoa swani I lima sa fulu miliona tāla mō fale ma pōru kalamea tia e wala la whanga I Cairns ma whā North Queensland.
Very pleased that we have $50 million of announcements today. This is an example of how we are, as a government, investing in Australia's future. We're investing in housing infrastructure, but we're also investing in local communities as well, right throughout regional Australia in particular.
Le Palemia, Anthony Albanese. O le aso o loo whaasolo atuai le asia singa le pāle mia I le nuuo tangata mua mua le Alpurulam pe tolu I tūlā le mamao I saute o Mount Isa. Roa wha moe moe e wha ngā solo atuai ma le asia singa le pāle mia I le Northern Territory. Ua alapata ia tangata o loo tā whawhau pe o loo nonofo mau I nuu tau lalata I le awala le Great Ocean Road I Vitoria. Ua tuwai nei ona toe o ese I lātou mō lātou whale ma ainga. Ua whau tuwai nei le pūlenga le fui mū tangata o loo inu u o Cape Otway, Mahoden Vale. E no nofo I te tonu o whale ai o loo sasolo pēr se mū mai Blanket Bay Road a ngai I Lighthouse Road. Ua ave sea tangata mai nō fuanga na tōla wapiai po o campsites ai mō o ainga I Horden Vale ma Glen Eyre. O loo iei la pata inga e Sound Uni mō se whaatununga pē tu ua o lātou whale. E lima se fulma le tasita usanga le matua o se ali I ua sai saia ma mōlia I se mū na ia tutuina I le malaya tutu usolo whanua le Caulfield Racecourse I Melbourne I le aswana na fi. Na whaalia Dennis Smith o le Fire Rescue Victoria o le mū I le tae awa na nafi na matua whaaleanga ina I se vaeng o le malaya tutuu le Norman Robinson stand. I se whaamatalanga mai leo leo na ta ue Detective Sergeant Stuart Howe o le whesoswani anisi na mōni mau na mawhaiai o na saisaia mamoria le ali ilenei I se train station na lataane I le malaya tutuu. Ma olo sua sua ina leo leo, ia ata mai le CCTV.
I haven't been able to get access to the scene at this stage. We have arson chemists there looking through the scene as we speak. It's still under crime scene guard. There's CCTV in and around the Caulfield Racecourse as well as the residential area around.
Detective Sergeant Stuart Howe, o le ofiso leo leo I Vitoria. I Amerika ua whaalia le peresetene filifilia Donald Trump e iei le awanoa na te whaaonga ina I le military e whaaoa whaamalosi iei ele ele o le atunuu o Greenland ona e tāua mō le pui puinga o Amerika. Na ia whaasino I le iei o vaatawa Rusia masainai o ngā sami o Greenland o se mafuaanga o le whaiaola na whaaiunga. O le atunuu o Greenland e tūtua tasi, ai o se atunuu e whaamalumalu I le pūle ngā le tupu o Denmark. Na saunoa le pālemi o Denmark, Mette Frederiksen, ele o iei se whaamoemoe e whaatau le atunuu, po o ele ele o tangata o Greenland.
Of course, I want to put some words to the situation taking place in Greenland right now. I will make it very clear that seen with the eyes of the Danish government, Greenland is for the Greenlandic people. It is a proud people, a language and culture that is their own. And as stated before by the chairman of the Greenlandic Parliament, Mutta Egede, Greenland is not for sale.
Le whaaliliwina mai linga ngana Danish o le saanoanga le pālemi o Denmark Mette Frederiksen ma o le aso lua sa fulu le māsina nei e whaatautoa ai mō le taimilo na lua Donald Trump I le tofi peresetene o Amerika. Ele ngata I le lafonga e whaoa I se osa wha inga wha military o le atunu o Greenland, aina whaia fo I mase lafonga Donald Trump, e fōlinga mai ai e manao e pūlea e Amerika. Ma ia le atunu o Kanata, ma avea I Kanata ma se tetelona lima se fulmale tasio a Amerika. Na saanua le pālemia o Kanata, Justin Trudeau, o ia lea whaato a wha mawai, malona tofi lea soana nafi, na saanua Justin Trudeau, e matua lea ima se avanoa e taunu uai se so o whaata singa o le atunu o Kanata ma Amerika ilalo o se pūlenga Amerika. Ai se talanoanga ma se tusitala na ta ua Donald Trump e le wha amalo sia I se oso wha inga le wha oa o Kanata ai o wha ai unga I le atinae ma le pui puinga.
You said you were considering military force to acquire Panama and Greenland. Are you also considering military force to annex and acquire Canada?
No. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada.
Inisi o tala e to alua sa funmale ono tangata ua wha amao ni ale maali liu, ma le whaitau se lau o whale ua wha ale angaina, ina ua tō se mafu I e Tibet, I le asona na fi. O le mafu I ena fua ina e ono te si ma le valu le malosi le fua mafu I e, o lona o ngā tatonu na fua ina pe valu se fulu kilomita I mātu o le maunga o Everest, ma na whaalongo ina le lulu o le mafu I e I atunuu o Nepal, Bhutan ma initia. I tā alonga o le pō ana nei, o le awhaia I le fūsuanga I le Gold Coast, e pui pui ai fusi o le IBF, ma le ring cruiserweight, o lo o umia e jai o petaia, I la la fūsuanga ma le ali I o David Nika o Aotearoa Nisila, na whaalia e jai o petaia ua sauni mō le fūsuanga.
It feels like another day in the office, we're meant to be here. You know, we've done our apprenticeship. This is just all fruit of the labour. You know what I mean? We've built this division on my back. You know what I mean? So it's good. I'm ready. And I'm sick of these interviews and I just want to fight.
Jai o peteia, o tātou talana.
Like, share, mafaali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.